sikudala ungilindile. Hleze usethembeni ukuthi ngibuye ngibhebhile. Mama ngisendleleni, ngiyazi kudala ungilindile. Hleze usethembeni ukuthi ngibuye ngibhobhile.